Kuzeranya kututaza hemo chirana Nubi mipaka ya rutando kanya Urajenda Tigara mfitine goyo kuzabjuwa hirisa Imi tishize vijenda vikomera Ivi jela jezobi diyonjera Umutima Akababaru mfite kaka mbuza mahoro Sinarinziko wivavaza Nyuma ya marira andihosa Dakomera Era kuvijwa ibyawe kuri telefone gusaha Sinigeze nshika intege kuko nari nzi ko nza kubona None uwo munsi urageze Njye ndumva nuzuye ibyishimo
Imyaka itatu ishize nakubona Nabuze ko igihe kibabaza umutima Narihanganye naragutegereje None ubu ibyishimo binyuze uyu mutima Sinigeze na rimwe ncika intege Nta munsi n'umwe nifuje kuguca inyuma Byari bikomeye narabishoboye Ngenzi kuri uwo Imana yangeneye
Indirimbo z'urukundo zarambabazaga Kuko zanyibutsaga ibihe nagiranye nawe Nkibaza niba nzongera kumva ijwi ryawe cyangwa se impumuro yawe Ahantu hose twakundaga kujyana Nahagera umutima ukanjya Nifuza ko Imana yankorera igitangaza nkakubona imbere yanjye Hakaba igihe kwihangana binanira nka guhamagara Umva ijwi ryawe iryo joro nkarota ndi kumwe nawe Sinigeze ncika intege kuko nari nzi ko nza kubona None uwo munsi urageze Njye ndumva nuzuye ibyishimo
Kibabaza umutima Narihanganye Naragutegereje None ubu ibyishimo binyuze uyu mutima Sinigeze na rimwe ncika intege Nta munsi n'umwe nifuje kuguca inyuma Byari bikomeye Narabishoboye Ngenzi kuri uwo Imana yangeneye
Na baby wear my ring Honey be my wife Maze ngukunde bidashira Let me be your man My love will never end Yaba mu bibi no mu byiza Nzakubera imfura Ntuzigera urira I'll be your dream with my two hands Baby take my love Baby take my heart Mbere umufasha
Imyaka itatu ishize nakubona Kandi uzi ko igihe kibabaza umutima Narihanganye naragutegereje None ubu ibyishimo
binyuze uyu mutima
Sinigeze na rimwe ncika intege Nta munsi n'umwe nifuje kuguca inyuma Byari bikomeye narabishoboye Ngenzi kuri uwo Imana yangeneye Imyaka itatu ishize nakubona Kandi uzi ko igihe kibabaza umutima Narihanganye naragutegereje None ubu ibyishimo
binyuze uyu mutima
Sinigeze na rimwe ncika intege Nta munsi n'umwe nifuje kuguca inyuma Byari bikomeye